Inawezekana haya mapenzi ni nyota, wafana nao ndio warukao. Au mapenzi ni darasa, wengi wasoma wasio wafaulio.
Elisha na Belisha walipenda na kufulu, kujichoresha
hadharani kujionyesha.
Yamekwisha
tama, lengo hawajafika.
Hajasubiri ukalia ukamaliza, mahusiano mengine
haipiti siku jambembeleza. Ulichokosa kwambie, haoni anavyokumiza. Ni binadamu na wewe,
na umechoka kubembeleza.
Badala kukuponya maumivu anaongeza.
Na kuomba Belisha, umsahau Elisha.
Ufungue moyo wako mara nyingine,
try.
Upende mara nyingine.
Na kuomba Belisha,
mkabiri moyo wako mtu mwingine,
try.
Mpende mtu mwingine.
Mungu aliumba dunia safi, mapenzi yakaichafua.
Mungu shuka isafishe dunia, vilio vimetawala.
Wameyakosa wengi mapenzi, wameyakosa ya kweli.
Wamebadilika, maumivu yao yamebadili hisia za mwili.
Wanachowaza pesa, kupenda mtu alishatupa mbali.
Na kudanganyika sana, kumeathiri zao akili.
Umechoka kubembeleza,
badala kukuponya maumivu anaongeza.
Na umechoka kubembeleza,
badala kukuponya maumivu
anaongeza.
Na kuomba Belisha, umsahau Elisha.
Ufungue
moyo wako mara nyingine,
try.
Upende mara nyingine.
Na kuomba Belisha,
ufungue moyo wako mara nyingine,
try.
Upende mtu mwingine.
Kila unapopenda
naona unatendwa
vibaya.
Naona unashindwa.
Umri unakwenda, unamtamani wa kukupenda.
Kazana
atakuja
takupenda.
Sharkanana, Mr. Nana.